chandulonga vinyimba obwongo nange bwanziruse ningali koche yebigise mukunja wamwe gambitamu uchandulonga vinyimba obwongo nange bwanziruse ningali koche yebigise mukunja wamwe gambitamu musajja obuchamba wasa gwemwanda biransuseko nulinali muwana naye yafuse wakatubagiro mwandi mugambye nabireka nennema okuzunganya obusimo bwesaba okunjigayiganya gyoli alina kyeyandabako munnange kwenali nfiira yayingira mbyenyamiza kuba yamanya bwanyinula olwo naalumyanze n'akamala ngamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo nkyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo ngamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo nkyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo okimanyi wammalamu bamwenkanya mu byosalawo nkyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo. Ekitiibwa kyange kiggwaawo olumfiirwe n'obuwangaazi bweseguye mufumbi waka mbakyuka nyimba tuuseewa kaakya kajja bangu kwolese buli akulaba n'asunga oba ndoperwamu n'ebitali olwo aluŋŋamya libeeraani nabuulirira ne mumulemwa buli kimu ne yeegaana n'okukaaba n'akaaba n'abanga gwe bawaayidde mpimapima muwentuuse gye twavanga lugendo nnyo nate okuwugulwa embeera bandibanga bamuwabya simanyi omukazi yankyawa ekaakati mbagambe ntya ne kubuko nakoyeeyo nabanga gwe balengeza naye ate ekikulu yammalamu yadde nga yeekola obusolo nkyabuliddwa nange gwendeeta yadde nga baayaze ne beememula natuukiriddwa n'abayise buli ayagala n'akyama n'abamu ne batuuzaako kubannoonyeze bwe mbandeeta n'abandi ne baabeetikka nkyowayewuya n'ajyawo olaba nange gye mpitira omukazi omutuufu yambulayo nazoolose mu byembulira tewandiba ogubindi gwafuuwa gwe ne mmatumbi ne mbikuka muntu wange wammalamu ngamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo nkyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo ngamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo nkyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo salao chabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo.
Yeah. Ndowooza zange zaguse gwe neeyabiza kaakalubye njula okusitula obuliri nange embukube gyazaalwa nawulidde kombo baamulabye ali mu mbalwa ali mu kutiguka kale wulira gyakomera. Obwana bwange bwabyanza okubunziriza kyamulema oba alikone gyabugaba bulangi bwebye bwalidde oba ebikyamu byagwawo lekanga kunsirikirira ndaga obusungu obutya neetonde nga bwe gwansinze laba nnonooli bwambiina nga bwe banyuwa abatijjukana ng'eyakalaba bwabeera ye bw'alina okusaakirwa. Kyewagane bamubuuza nti ng'omukazi omunonyi n'agaana kikyokolawo ekiddirira wana abamu bapanga mutwa ndaba nkumuune beezooza n'abulambo yattiddwa n'eggwanga mutye n'ebiguka n'alongowa atera atuuke olaba abasajja bookya mayuu ng'omukwano gwamulumye n'azoolokana n'akunama omuzannya n'ebigambo he abandi ne bawoowoola n'olaba amaziga bwagayowa balala bweyenyiwa eby'ensi kutiŋŋana kwe kuddirira
bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo salao chabulidwa nange kwendeta okumponya ekiwuubaalo.
Zotaiza nze yange mweti nebulayo okundaga omutuufu kyakulema kyekubiira kususeeku okunsaza obutuyenkya n'olweggulo ne nneekebera buli wembeera ne zimpitamu ne bwe neegumya byagaanye pulaani zange zentegeka yazinziriza dde emabega n'ebipya kati byampitako mu livansi mwentetenkamiza nange kwe nnali nfiira yanfuukira dde kyennyamiza obuweke bwennako kati bwe mmeketa lwaki mukwano gwange tonsonyi
bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo maramu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo bamumanyi nti wammalamu